ono hettino haba huje sukabe ummatore ko mi Aminata Abubakar e Farida mamman na waddana on jangon a Farida
sey yenta amina no gonda
janni wala Farida dum kalenta sukabe ummatore der jeddire o
nannino amina jeddire ay men kalno do habor men imno goddo korati soytugo de lawol agades der teser on ngade maji men jamen kalno do habor men sedda ko men ga ini on do sukabe be lokati fawturmo e dartinne ko data men kantane o inyenye fu hannon men bowri ilotol bal
ha wodi no Farida men futna himbe ujinaji loso ko leydi Afrika be don yaada leydi Yasin do lawol Libi e kebi nangonwel illi dubi ujinaji didi e jeegon dum woni ko OIM hali nyande atalata on ilehu idon heba e nangone ujineere e kem didi men kettino ko biddo leydi Senegal hali ni Musa Mamma
Le coxon nous a
am. Coxer on va timin le lore minje father tenera tay jema wadi o yi lore go fo sikki sakko bibbe bombe non o wi min minjipo minjipi fu o doggi balde jeddi min gadi der tenera on amma der mu balde nay tan woni nyamaka yaraka no min e dilidudu sakko min tukkan e wurogo no min potti e lore go e kokkimin ndiyam ni lore ji didi go ngari ko jimin tay lore makka gondo lawol kankane wadim le wuro toro tawago jado don so geji mballimi yottaade dirku na ko min ngari to jipporde OIM do
a OIM bisi
hunne on podol hakilo umma toge
nonnino lokaci wo'i ko hani en hanta jon me jame kalno on do jakkire ko wada on ko haldo filmije der lady Niger
nonnino Farida dum woni ko CNPT e CNCN halini en nino ni to nyalande ko itana silma ko Niger ye hante chengan
nonnino Amina hana nyalale ko itana ko cinema on ko Niger on ko wada de jakkire jotudo in wari en hantini chenya de gari nyame inne e gai hawrar mabbe ga e kalado filmije sai kettine sani magori
yura de conference
no wodi joda haleji gado teedi no wodi du kulle e himbe kollete no wodi du bindol dewte no wodi fa hande ko silma miden gidi du wadi didde cukabe ummatore tawabe der golle de joda hali misali dun tugo du silma du winde dewtere neddo fu e ko hidi e ko wawi den gadam no wodi jamde debbe gadante gam windude tariki mabbe golle lobbe gadaade den no cubete arande majjun ni ko miden gada dum miden daradu dum yaha yeso gam dun lawul sengude golle silma e golle jilaki dara kulle tariki gam kulle didi de fu no tawda illa fil ajal ide nafadu
e provoyeur des opportunités bien sûr
Farida na ma andi dum bu mbona ewon ua on
nonino e gay no gam ko woni on der Niger
der sigilaji ami men kalno on ko sukabe no on no gada der maradi der vacancesuri on
nonino Amina hanu del lokaci fawtur e ga e golleji ko duudi ciottol qoloji ganke ba beedal sai kettine ko Muhammad Mamman wadin me diga maradi
mujahid aminu no jodi takol lawol no telaw telujum mujahidu oni duubi mun sappo e jeegom kala suuji makko du tati college lebbi tati fawtir makko di fu der telol teluje o watta dum gan der majjum o hebata ko sirio lokkol makko ma wuri
Sabira amma zuwa ga hojande teddengi sarobe amino misali kede teni lokolo e kede ko jesofu de lekolo on bita min kanata teluje de idun walla min du sanne miden ciodira kulle kewde e majje ganto min jodo bolum wadi ko min ngada luma kugon to le nyalaw mi do wayi hedde buudi keme joyi keme jeego
par yuraga
ciotol teluje de du ni cukabe ummatore be galat to jaha der powtiri di buri wadude Ibrahim Danguna no tawa der himbe ado wobe teluje de ladde no gadda no ciotire sukabe ummatore de der wakkati o
lokati zuwa lokati
miden gadda sakuji chapande joyade chapande nay miden chonadi min cioito to sakuru miden cona ɗum keme jeeɗi keme joyi e buuɗi capanɗe joyi. Buuɗi capanɗe joyi tan min keɓta riba. Hunde noon faamoye noon fuu heɓa geɗu mum, ngam to ɗi koƴoyteɗon ɗi gatte leloore wadde ɗo sukaaɓe jippina ɗi say to goɗɗum hokka.
Teluuje ɗe ni himɓe no giɗi ɗe sanne, iɗe beli du. To madame Haruna bi'eteɗo Rayana jon andal non dow ñamri, teluuje ɗe ni ñamol mum en no nafa ɓandu sanne.
Telure ko annuɗon na tawade ɓiɓɓe leɗɗe eɗum woodi kulle niɓɓoje e ɓonno giteɗe vitamine A, eɗum hisina noɗɗo cuddi gite e refi vitamine donni no woɗi noɗɗo ñama
bien de le manger.
Nder powtirdi ni cukkaɓe maraɗi gala no pukki, nde woɓɓe gala no conno teluuje mum'en, woɓɓen ɗon no jaha ton Nigeria gam adode are no gadda no connira himɓe.
Jonni min jaha min natino dok fijor jofol ɓonno.
Hande ni ɗo piyol ba tan min kalata
woɗi to min mbawi fuɗɗugo.
Latande sekitiɓe ko tefol kuppu leydi Niger waɗama jaɗɗire bitiɗo o nder stade général Seynou Kounté caka A e Sonidep e ISGN. Sonidep heɓi coupe on go'o e bolu. Hamidou Sanaya ko waɗi wattande on.
Nonnino ɗum ko kan e fuɗɗi ñoñe jumɓa joyi e lerdu um, inna e kantata ñoñe altini joyitati e lerdu um, inna Maroc e Algérie kaɓɓe woni jahanɗe tokkata gaɗe majje mum, kanjum woni Mali, Sénégal, Guinée, Tunisie, Bénin, Madagascar ko e jahata def unko fuɗɗata nder unko B unko Nigeria e jahata e fortidira haddo kantol majjum.
To bandiraɓe amin bandol amin duniga on mo gattuɗa de olde konko wattate nder nange.
Nonnino hannono e yiyata ñaña fuu amina min jetti e garki ma ɗon min kantintano on habaruji men on ko sukaɓe se e jaƴƴirugo to Allah yarimen.
Mi yetti Farida.